Sikia masaka upepo matintanchi walu mendago. Tumeludi kwenye bato, naodili na vipembeta tumnato. Kama mawaida
nice. So, nakuji lula punya kisilani, bado na kisilani. Njipake na visu gani, gani na lusu yani. Pus, jidudu kujita na fani, na wana nasu nisome ewani. Kipa mpani, ini papu toka zamani.
Yo, kipishi nobody da, kibidi na mawi da. Ha, tachiza tumaki da, mikoto mabangi da. Ha, nasidi kubaki da, na mtamisi town. Yeah, nasidi kukarisha, chene kujambisha.
We, kitambo nuka mwenjanja, tunakufam kindaki ndaki. Ujui ganja, nili kiwanja, toka bakichi mabaki baki. Nifunze, nifunze, labuta piki na pia za baki. Changuwa moja, kipi unataka, kipi utaki.
So kesi, na easy kama unataka, does the flexi, panga fresi. Na shana loga maripo, mane na kesi, yesi, ma confidence. Ni kweli anaitajika, unabota pika fesi.
Kinda ponda, producer kanda kandika. Tuwa pake choma bishoo bila kuandika. Hina weo, choo hapa, nauliza kisa. Tulete mapepe, sindo masela kabisa. Kinda ponda, producer kanda kandika. Tuwa pake choma bishoo bila kuandika. Hina weo, choo hapa, nauliza kisa. Tulete mapepe, sindo masela kabisa.
Mene usu watu dila jabu, mimo nye na jitafuta. Tamaisha liyo toka kuza maji mtaji guta. Kwayo sichezi na mida mkichelewa mtani kuta. Bingwa kama Simba mtani kufa. Hey please, see you as a wild Tony kwenye A-list. Tunachofanya sisi inside the A-list, play this. Doctor you are who ni msiki inside the playlist. I got 100 reasons to entertain this. Shout out to my homies fans town baka bush. Hollows in the vibe so lazima baka kush. Na tukisha za mabuth ni matus. Kifuatacho ni misala na majanga kama snoosh.
Kinda ponda, producer kanda kandika. Tuwa pake choma bishoo bila kuandika. Hina weo, choo hapa, nauliza kisa. Sulete mapepe, sindo masela kabisa. Kinda ponda, producer kanda kandika. Tuwa pake choma bishoo bila kuandika. Hina weo, choo hapa, nauliza kisa. Sulete mapepe, sindo masela kabisa.
Alonso geto bade odongo dwa. Eyo kazi nkinga ponda iliso wodwa. Wakutimba ni metu Simba niko strong na power. Kwa kwa ni mlume ndago mtani. So champion konta.
So usijifanye unioni. Nipe one around now. Me with my homies. Silete mopepe now. Vyema kauni somi. Sijepata kichomi. Think now you know me.
Yeah. Wanasema nandika fasi yeus. Ndomana bazi ya fans wangu nita na bini mwaus. Vitabu vimeandika haki wakowa mouth. Ndomana siachi fika kutawa sound. Post picha kwa jiri ya like. Na post picha kwa jiri ya like. Na kwenye stage na kwa jiri ya mic. Kita goni now get a star. Say yo kazi. Kilo fang kill it.
Kinda ponda producer kanda kandika. Tuwa pake choma bishoo bila kuandika. Pinya weo choo hapa nauliza kisa. Sulete mapepe sindo masela kabisa. Kinda ponda producer kanda kandika. Tuwa pake choma bishoo bila kuandika. Pinya weo choo hapa nauliza kisa. Sulete mapepe sindo masela kabisa.
Yo sindo masela enye wa stuekie. Wazi wa tishita shikala vashi. Kolongo ndo tindo skanja kankanje. Nge unya unya wala msambe mbelenya. Eee miaka kibado ya filimba ulempe. Unaona vipi mwanetu. Nash 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 lina ntumba nene mwanetu. Ya tuvumi lakini tumo. Hizi ndo chiafu kama chiafu yani. Iso, iso, iso. Eee kolongo ndo tindo skanja kankanje.
Ayo kase.